E bana chosen boy leo lazima kuwake bana.
Ah bana lazima wajue hii mali.
Bana jo kwanza sasa hivi
kumtokea. Tupelekane tupelekane mawana.
Mamanzi ni kuwateka.
Lazima.
Washanare washanare.
Tatisha tatisha mse tatisha.
Hello hello.
Supelekana 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 kuna vile si upelekana kimbizana teke chokirada flow inajimada madem takadara lienkuwa hala macho red zimenyanya that's why konso wakinyi wananichanganya akilini kukwama mbaya tu sana kuni text marau marai wendo menyanganya bro pace kama kwako wamebana your own case jana leo lulu yangu wanazidi kuilamba naamini siko mavitu ni mamanzi kunipa mavitu amini siko mavitu ni mamanzi kunipa mavitu supelekana supelekana kuna vile si upelekana kimbizana teke zoom vile nyuma amejibeba hii mali lazima ndaikuta ime stand girl kama ina dai penya akiringa basi wachana naye we talk no more hata zileta baadaye cheki yangu look inafanya madem zenyu kwani luku nduku nikiwapa tu mamblugutu amini siko mavitu ni mamanzi kunipa mavitu amini siko mavitu ni mamanzi kunipa mavitu supelekana kimbizana teki
hapa mbele twapelekana piga kelele mashine zikikutana zangu na zako zimependana wataka gani matoke ama banana unanimada kwanza unavyolegeza noise ongeza scream zikipenyeza mwaga mapov shimoni nikiteleza nakupa nusu nzima huwezi meza sina otile bonge la pembe kidheri kimeiva nipe maragwe ni rambe kana chumvi acha kasupu katambe kapunda kakilala na kapa mzigo kabambe
supelekana kuna vile si upelekana kimbizana teke
pelekana vile bana si tu pelekana kwanza kitu pata best tu kijingjong hapo utapata macho zimenyanya zikipita misioni mara mbili kwenye keze lazima hii zigizago nikipozi anastuka radu menda tuwa mshipi singo mpaka anawika tutosha mpaka anawika tutosha chosen boy kumepelekana
bana leo na leo
manze kumepelekana
bana
kaishe
bana sikia sahi nywele hakuna
bana